Wakugu mu ministry wavunanizi wakuyo ulamu mwagwanga Uganda bavudeo neba kakasa nga government ne ministry ino. Webali mkwe tegelezo kubalo kwa wakubula de wa measles mu Uganda. Elanga wa government mwaka guno bili ya vili mkaga waluo abantu. Waluo ebifo bilinga bitano mwa district okuli Karamoja n'ebitundu ebyo yebazudde obulwadde buno wabulanga tebunaba kubeera bwa bulabe. Wabaddewo ebibuuzo bingi ku lwaki abakulu newankubadde bagamba abantu nti waliwo okugema okuzze kubeerawo kyokka ate obulwadde ne busigala nga bweyongera. Abakulu mu minisitule bategeezezza nti ekizibu ekisinga okuviirako obulwadde buno okweyongera be bamu ku bazadde abatayagala kugemesa abaana baabwe mu budde ate nga n'abamu endiisa mbi nga kino kiviirako immunity z'abaana oba abasirikale abakuma omubiri okunafuwa ekiviirako obulwadde buno okutambula n'okusaasaana era ne bweyongera okubuna wonna. Dr. Michael Baganzi nga yaddukanya Uganda National Expanded Program mu nteekateeka y'okugema ku bulwadde buno annyonnyodde ku mbeera eno eviiriddeko obulwadde buno okujja nga bweyongera mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo.
You have been hearing since 2023 that outbreaks have been occurring, and outbreaks of measles do occur in populations when the immunity goes down, and this is something that happens when vaccination among children lowers. Even when you're having children vaccinated at 90%, 95%, like, you know, there's that 5%, there's that 10% that misses their vaccination. Now, over years, this group accumulates in the community and is vulnerable.
Wabula kwabuziddwa ku lwaki tebannaba kulangirira nti obulwadde obwa measles bwalumbye ensi, agambye nti okuggyako nga bumaze okusukkako nga bwe kiri mu kiseera kino, embeera eno lw'ejja ate okuba ng'erangirirwa.
8 out of the 5 are still in Karamoja. Karamoja State has been the most affected area as far as these outbreaks have been concerned. They have got the biggest numbers.